Yeah. Aha. Who's the sky boy?
Pure Team Music.
Like the way you shake your booty, shake your booty. Woo. Like an earthquake. Tetemesha, tetemesha. Nowe wiki, nowe wiki niedera. Ohe kisi kanabesha, dige sheda, dige sheda. Nowe nyeda, nowe goda, nowe goda. My pretty boo, merebeka. Mwedo do karake woi, wedo wito. Ureyo neteri, my pretty syrup. Usiwe kama Maria. Kampenda kanitenda. Kashindo apenzi kunitunzia. Na furahia, nimechoka kuria. Na ishi gariwa, siyo kujaribiwa. Ni story nasikia. Ilitamiliwa, mtoto penzi tazaliwa. Na miposta jivunia. My pretty Sarah, pretty Sarah. Unapendeza, hata zaidi ya nyota. Jana usiku, rembo wako wa meta. Umerembeka. My pretty Sarah, pretty Sarah. Umerembeka, kike umerembeka. Zaida mabikra, umerembeka. Hata bingu ya sema, umerembeka. With the best young couples, young couples. Mapozi toya pa kwa vikapu, kwa vikapu. Okay. Zia jabu ni adabu pateni nidhamu. Hatupendu chokozi, bona mwatu chokoza. Mtaani topendeza, hamtaki kutuona. I hate his ops, bona chokoza. Ziamini ni vile, amerembeka.
Kike umerembeka.
Msicheza na wangu, tashika na mashati. Ulizani 50 cent, I'm a current president. Tawambia my pretty Sarah, pretty Sarah. Nowe my mistress. My pretty Sarah, pretty Sarah. Unapendeza, hata zaidi ya nyota. Jana usiku, rembo wako wa meta. Umerembeka. My pretty Sarah, pretty Sarah. Umerembeka, kike umerembeka. Zaida mabikra, umerembeka. Hata bingu ya sema, umerembeka. Wendiye moto, agene dogo. Wabaya wakutakia, kuna wavutia. Wakithani newedo, wakia bereria. Watashanga kuona, toge torania. Kawambia my pretty Sarah, pretty Sarah. Nowe my mistress. My pretty Sarah, pretty Sarah. Unapendeza, hata zaidi ya nyota. Jana usiku, rembo wako wa meta. Umerembeka. My pretty Sarah, pretty Sarah. Umerembeka, kike umerembeka. Zaida mabikra, umerembeka. Hata bingu yasema, umerembeka. Hata tero asema, umerembeka.